LGS on the beat.
Hey. Yo. Hey.
Kaya.
Suspect. 35.
Shout out my body to
you. Shout out my body to you.
Hey.
Okay. Hey, 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 hey. Wapi fans uko kwa ceiling gangster na misi shtoka toka wote na wachana nothing juu ni mimi behind this robbery ya jury kwa shop zote za Nairobi homes toki blandenga wote na someone DCI cause in the job na do before dead na juu hey sneak is a contraband mashash na maglue niko high kuliko moon they know I'm the goon hey suspect number 35 ma loba zoo wanted na torokea madhare na sakwa na masa Sanse juma daya huma defa pana mini suspect na transfer hizi sachets kwa warehouse za kitali safisha hizo basement juu wow niko ami mituki njo sina nimisuliza kazi kwa dimba papapa amededi kwa nyumba bro ni kesho nazimwa kesho fani kwa kichwa damu inamogika jo hecho fani kwa kichwa dead me DCI niko kwa reda so mi nita hide bro man mi nitage nafanya anything jo ni survive Niko high, why? Daily ni kuchoma hizi nguwa yaki wa life Bae natoka ni kishu tuwale magajo job na do Deported majuu, hey Sneak hizo contraband mashash na maglue Niko high kuliko moon They know I'm the goon, hey Suspect number 35, ma Global zoo Yeah, on God, CJ chezo na manzi yako on float, si slide ya kari yako Una maisha ngumu, kushi na haga zako Tombstone, even though me tota na kile so Si stop, adi pepe nisho onto on fame, my bentu on top on paterazo Simping, na imekuwa mtinde manzi sato On wheels, mimi uyo teke na toka sopo I'm so fresh, I'm so cool, cause new feel could break the rule I'm unruly, call me rude, na si test na kill cause too Design, yes could be dude, that was my old skin cartoon Refreshing into my pool, after when I go In the job na do, deported my Jew, hey Sneak is a contraband, mashash na maglue Niko high kuliko moon, they know I'm the goon Hey, suspect number 35, ma, bro bazoo
MCL kata min perform, fucking steen ilitoka na fan Jeff alsema mtana nkandom, kumbe ni huyu kijana na mask Security aljaribu joke to block, macho ni zombie maboa ko zone Cinema cheesy tuliosha kwa show, blow matrix niko high ka all Hit block kwa beat lazima na kill, kina majendo alikuja na bills Kwa na msape na itisha till, alafu nalipa yo bill Tuko kwa studio just say my G's, Buddha Kenya tunafanya ni real Lili kwa mziki tunasaka the cream, cash in a rule like just for real
Shout out my body to you.